sihlabela mgama ke sawungena kwisigaba sethu sesibini senqobo oqala usuku saze emphulaphuli nolapho mikwezi siya kumxhelo wethu ngenseni nje nalapho ke emphulaphuli sizawuthi sithethe ngomthetho oyilwayo ojoliseke lokho emphulaphuli ingakumbi ubantu abadala i-Older Persons Amendment Bill ukuncokola nathi nokusabela malunga nokusiqwalasela ke kambe lo mthetho emnxebeni emphulaphuli masamkele umlawuli kwiinkonzo zomthetho kwelu lowo ngumnumzana uLuyanda kamchochisa masikubulise sikwamkele kumhlabone ne FM Mr. Mchochisa.
Siyavulisa siyavulisa njani na
siyaphila nathi ngethemba noba nawe kuhle ngokuba nathi ngenseni nje.
Yes, hayi siyazama lokho.
Kosika kakhulu ke Mr. Mchochisa ngokuvuka nathi okuqala siyathanda ukubana usixelele ngalo mthetho wabantu abadala kuba uqula thentoni yaye ke ubaluleke ngantoni na.
Masikale kule ndawo ithi lo mthetho lona susuka nawo ku 2006 ego mthetho wabantu abadala esibiza nge Older Persons Act. Lo mthetho kuye kwathi apha ekusebenziseni ukusuka ngo-2010 and kwa-implementiwe okanye ke siqalisile ukusebenzisa kwacaca ukuba zikhona izinto ezingenzeki kakuhle kwafuneka ke ngoku kube khona umthetho-sihlomelo owenziwayo kuwo. So ubaluleke ngento yoba ke ngoku kulungiswe ezo zinto bezingasebenzi kakuhle khona ukuze kukhuseleke abantu abadala. So ngoku semxhoweni wawo kuqinisekisa ukuba abantu abadala bakhuselekile kwizigigaba ezithi ziyenzeke kwimihla esiphila kuyo. Siyabona abantu abadala basubuza zonke abantwana, siyabona abantu abadala bayasokola kwiimeko ezithile. Ngoku lo mthetho wenzela into yoba abantu abadala babe bakhuselekile.
Abantu abadala nomzana umtshotshisa baye baxhatshazwe kwezinye iindawo besohluthelwa izinto ezinjengeemali zabo zendodla emakhaya maxa wambi betyholwa nangokuthakatha. Uza kukhawulelana njani neengxaki ezikumila kunje lo mthetho?
Kanye apho usasazi lo mthetho ulungiselelwe ekubeni kube khona uba kufundiswe abantu uba ezinto zithi batyholwe ngazo batyholwe ngokuthakatha ulwazi nje olincinci abantu abanalo kuba xa ufikelele ebudaleni obuthile uye kube nalo elaa xesha lokuba kuthiwe uthetha wedwa malibe ngolo hlobo bazawuyikhulisa ke abanye basikhale ngee-Alzheimer nee-dimension. Uthi apha ekuthetheni wedwa bacinge ke ngoku abantu okanye babe nento ethi uyathakatha kuba uthetha wedwa. Ezo zinto uzithethayo ingengomntu othakathayo xa kufike ixesha uzawubona usazi nathi ngoku sibancinci futhi silulutsha uyakwazi ukuthi xa uhamba wedwa ube ucinga apha engqondweni
ucingele ngaphandle
ucingele ngaphakathi wena kuba usemtsha kodwa uthi woba mdala ucingele ngaphandle zonke izinto ozicingayo ukuzithetha kude kucingwe ke ngoku into yoba xa uthetha wedwa ngolo hlobo uthi hayi ngoba uyathakatha noko adabulawe kwezinye iindawo umntu onjalo lulwazi nje olincinci lo mthetho ke uzeza ukuba abantu bafundiswe bazazi ezi zinto.
Yonke ke le nto esincokola ngayo namhlanje kuye kavela into yokubana zibe khona izikhalazo neziphakamiso Mr. Mchochisa eziphuma kwinkonzo yesipolisa ngolwehlanu nemvakalisi nkxalabo malunga noku. Khawusixelele ke ngoku ngentsebenziswano yelisebe kwakunye namapolisa ngokubhekiselele nokumiliselwa kwalo mthetho ithini kanye kanye.
Into ibisenzeka kuqala uyafanisa into yoba bekuthiwa xa umntu omdala ingathi uyaxhaphazeka kubizwa amapolisa ukuba lo mntu lona bakasuswe ayogcinwa kwindawo apha azakhuseleka kuyo. Umthetho obufuna ke kube khona isigunyaziso esizawuphuma enkundleni i-court order ngabula makhomisha phambi koba ususe umntu omdala apho ahlala khona uyombeka kwindawo yezokhuseleko. Lo mthetho uza nento ethi ke ngulo akunyanzelekanga kube khona isigunyaziso esiphuma enkundleni. Amapolisa xa ebona into yoba kukhona ukungalungi okuthile wakhawulezise athathe lo mntu kule ndawo ahlukunyezwa kuyo ayombeka kwindawo yokhusela. Kukhona umcelamngeni okhoyo ke kuloo ndawo uba sicela abantu abadala nabo bakwazi ukuncedisana nathi. Ukuncedisana nathi kukuthi abantu abadala abanye banento ethi anoshimzi wam ngenxa yokuhlukunyezwa ngabantwana ngoba bebona kube khona lomlo ke phakathi kokungafuni usuka ekhayeni asiwe kwelo khaya lokwexeshana kulokwexeshana nje elifutshane. So ke ngoku akufunekanga court order that is isigunyaziso esipoke kwesimoo ekhuyeni umntu omdala angakwazi aba asuswe nje ngokukhawulezileyo akhabe babekwa lo gaba kusalungiswa loo nto phaa kule ndawo ahlukunyezwa kuyo ezawuphinda abuyiselwe kuyo ekhayeni lakhe yawube yilungisiwe loo nto.
Loluphi ke ngoku olunye uxanduva lwamapolisa ekubeni lwenze okanye luqhube le nkqubo? Ngoba kwakhona le nkonzo yesipolisa ibe nayo into yokubana iphakamisa phambi kwekomiti epalamente into yokubana zikhona ezinye izikhalazo ezininzi malunga nalo mthetho. Okona abakuthethayo bathi lo mthetho awulucacisi ncakasana uxanduva lwabo bengamapolisa xa wena kumele into yobana umsuse lo mntu umdala njengepolisa umbheke phambili. Ingaba ungathi lolupho olunoxanduva ke ngoku olucacileyo ngaphandle kwaloku sowubekile umba lwamapolisa?
Olunye uxanduva loloba amapolisa athi iindawo ezikhuselekileyo zinqabile, that is apho umntu azothathwa ayobekwa khona ugcinwa khona. Azinabanga ke ngokutsho kwethu sinelisebe sithi amapolisa angawathathe umntu ayombeka e-police station as enye yendawo ezikhuselekileyo. Phaya e-police station uthi lo mthetho i-police station zonke zaseMzantsi Afrika funeka zibe kumagunjana akhuselekileyo apho unokwazi ukugcina nje umntu ngokwethutyana indawo ezirayithi. Ihamba ke nabantu abahlukunyezwayo anatinaral that is abahlukunyezwayo ngokwesini sabo that is gender based violence ngabula makhumsha uba abantu abahlukumezekile mabathathe babe nendawo into ekuthiwa zii-victim friendly facilities kwi-police station. So lo mthetho uthi ke ngoku uzawuthi warhube upasisiwe isebe lezesipolisa kufuneka libe nebhajethi eliyisebenzisayo ukuze kube khona ezo ndawo abantu abazawuthi bagcinwe kuzo kakuhle. Lolo khuseleko kufuneka lwenziwe police station ezo zonke zomzantsi Afrika.
Usathetha ngalo mba wamapolisa uhamba umephi mnumzana umtshotshisa umba wemvume ke ngoku yokuthatha umntu omdala umzekelo ophathwa gadala lokanye oxhatshazwayo lube usapho lungavumi into yokubana lo mntu ahambe, enza njani ke ngoku amapolisa kwimeko ezikumila kunjalo?
Kulapho ke ngoku lo mthetho uthi kufuneka kube khona umntu ozawuba negunya loko ngokusemthethweni ongumntu walapha esebelini ozawubangela ukuba abe akwazi ukuba avume ukuba umntu olo umdala makathathe asuswe apho akhoyo ayobekwa kwindawo ekhuselekileyo. Kukhona izinto esithi ke sizibiza zi-regulations ezizawusizenze ezenzeni kwalo mthetho usayiniwe kule kwezi ntsuku zimbalwa zizayo. Uthi wawusayinwa kwenziwe ezo regulations apho sizawucecisa khona mpela kuzo ukuba izohamba njani lenkqubo. Xa bengavumi umntu kuza kutheka ntoni kulo mntu umdala.
All right, ke mphulaphula esihleli naye pha emnxebeni ngumlawuli kwiinkonzo zomthetho kweli sebe umnumzana ke uLuyanda kaMtshotshisa. Sithathe ivenkile Mr. Mtshotshisa, sibuye sincokole kodwa kukhumbule kwalapha enkqubeni sawukhangela ekhaya babathini nakuwe ngalomba isincokola ngawo.
I-Clientele Funeral Plans ibonelela wena nosapho lwakho ngesidima esihlala sihleli. Ii-plans ihlawula imali ezinkozo kwisithuba seyure eziyi-24 kwaye ziquka igrosari, ezothutho nenzuzo yotyhilo litye. Ungakhava ukuya kutsho kwi-13 yabantu kwi-plan enye. Phola engqondweni namhlanje. SMS umhlobo ku-49708. I-Clientele Life i-FSP egunyazisiweyo nesemthethweni ine-insurance yobomi. Imimiselo iyafumaneka online kusebenza amaxabiso aqhelekileyo.
Sihlabele mgamathina inkqubo ndaba yakho yangenzani lapho mikhwezi kumhlobone ne-FMC kunye ke mphulampula ekhaya sinqandwa intsimbi yesithandathu zindaba zokuqala zosuku. Masijonge nomzali uMtshotshisa abo ke ngoku abantu abahlala ezitalatweni bengenamakhaya nabaphazamiseke ngokwasengqondweni. Kwenziwa njani ngabo bantu ngoba ngabanye babantu abafuna unakekelwa kakhulu?
Kubalulekile ukuba siqale sazi ukuba abantu abashiya ezitalatweni baluxanduva leliphika isebe kuqala. Ngokwalo mthetho siza nento ekuthiwa kukusebenzisana phakathi kwabasebe karhulumente jikelele. Kuba uzawufumanisa uba isebe lezempilo linayo indima efuneka liyidlalile kolu luhlu lwabantu othetha ngalo msasazi lwabantu abakhubazekileyo ngokusengqondweni. Kufumanise ukuba isebe lika-social development linalo uxanduva ekufuneka lulutyalile kanjalo kanjalo. So lo mthetho uza ke ngoku nokusebenzisana khona ukuze xa kukhona imeko ezinjalo kwaziwe ukuba kufuneka kwenzeke ntoni njani ngubani. Kuba ekugqibeleni abantu abahlukumezekileyo abadala okanye abahlukumezekayo nabasesitratweni na okanye ezindleleni zabona esitratweni kufuneka bafunelwe iindawo zabo zokhuseleko ezilungisileyo ngurhulumente. Umntu lo ajongwe aphonololwe ngabasebagunyene ukwenza koko, that is i-assessment ngokuba imeko yakhe imenjani na. Akwazi ukudityaniswa nenzala that is the family yakhe ukuba kuyenzeka oko okanye ukuba akenzeki akwazi ukugcinwa kwindawo ethile that is i-old age homes zikarhulumente.
All right, ke mphulaphuli sihleli naye ke mnumzana uMtshotshisa. Elokugqibela kum Mr. Mtshotshisa, sizobakhangela ekhaya yinto yokubana ungathi kulindeleke ukuba uqukunjelwe nini ke ngoku lo mthetho ubaluleke kangaka ukuze umiliselwe ngokukhawuleza ngoba siyayibona utshintsho olunozana lo mthetho. Siyazibona iingxaki ezinoba kanti noko ziyaphela eluntwini ingakumbi kubantu abadala xa unomiliselwa ngokupheleleyo lo mthetho.
Kwesikalo losiya kuye msasazi ikomiti yejongene nezophuhliso loluntu i-social development portfolio committee izawube isenza iripoti yokugqibela ngalo mthetho iqukumbela wonke umsebenzi esele siwenzile ngalo mthetho ithathe ke ngoku loo ripoti leyo iyise kwindlu enkulu yowezomthetho that is National Assembly. Iphinde ukuthi usuka ngoko upresident uzawube enethuba that is usuka ngolwesihlanu losiya kuyo ubheka phambili upresident uzawube enethuba lokuba outside lo mthetho ibe ngumthetho okhoyo okwaziwo ukuqhuba. Sijongile ke loo nto yoba ingenzeka kwezi nyaka zimbini zintathu sijongile nazo kodwa mali icacise ukuba njengabe sezipilo kukhona umthetho oza ocacisa lo ukuba ezinyizinto ofuneka zenziwe njani iregulations ngabula bakhosha zizoke wesizawuzenza emveni koba upresident ewusayinile lo mthetho kalizobongameli welizwe ewusayinile lo mthetho senze ezo regulations zicacise zonke ezi zinto ingathi azicacanga zibhaleke uba uyawukhona umthetho lo umkhulu siwukhetheyo awubhala ubhala izitatements nje ezigabalala kodwa ke inkcukacha ecacileyo apho ucacisa khona ukuba ibe thile izawufika ngohlobo oluthile iye yenzeke xa kusenziwa lo umthetho ke uze-regulations ocacisa lo so sabe sijongene naloo nto sicinga uba kwezinyaka zimbili zintathu noko uyawube usayinekwe lo mthetho sithandazela oko
enkosi mnumzana umtshotshisa masikhangele ke ekhaya bazawuncokola besithini nakuwe ngalomba esize nawo ngentseni nje ku 0860002672 masikhangele umphulaphuli wethu wokuqala ngubrazet kwakhiba molo brazet
bandibulele bashi mabashibashana mna into ebendizawuyicela njena ndiyavuya ukuba udoc uyimentionile le nto yokokubana abagogo akumane kuthiwa bayathakatha kungazange bathakathe belula kuzothiwa bayathakatha ukuba sebeguga uyimentionile loo nto nantsi ke esibini nebaluleke kakhulu lo msebenzi ke ngokuquka isipolisa bendiyirhalela into yokokubana ngabe bayivelele na leyokuba amapolisa engezelelwe ngoba ndiwabone shokoxeka kakhulu ukuba kuthiwe i-statistics zalapha e-South Africa si-60-something 62 million enento xa kugqibile amapolisa angafiki even naku-1 million ayothi 100 and something thousand mawangezelelwa amapolisa futhi iphele le nto emapoliseni into yokokubana athi umntu xa ke report emapoliseni wabona ekufitshane kuthiwe mabaye epolice station enkosi
nkosi kakhulu brazet masamkele but sicelo molo edurban
eke sisiwam hayi sisi utata ndiyayiva le nto ayithethayo le nto noba ngasayina imithetho kudyala imithetho yabisayina kwelizwe kuthiwani kuphasisa imithetho kuthwini ngeke ide yisebenzi le nto utata ndiyakuxelela mna ngeke ide yisebenze into efuneka kwelizwe inye vo qha makuphasiswe isigwebo sentambo umntu obulela umntu omdala bulawe qha ayikho futhi enye abantu beli lizwe abayiphula umthetho abantu badala bayawufa imihla nezolo ingakumbi la maxhegokazi la ufike emnyama lingabi lihle xa selidala ekubikho eliyathakathi abantu mabuyise isigwebo sentambo umntu abulawe xa umntu obulela umntu omdala ngeke isebenze loo nto tata ndiyakuxelela mna inkosi
enkosi usicelo edurban ndatekitso molest expert
mamam kutheni le nto kuqala ngisathetha belungu yayingekho le nto yokuthiwa abantu bathakathi kutheni yayingekho seyikhona ngoku nakuphetha abantu utata uthetha kakuhle kodwa ke ayinawuphela izahlala ikhona ngoba akekho umntu oziphethe thina siphathwa ngapha siziphethe umntu wenza into akayithandayo thina apha siziphethe apha futhi akwakhuse akho ndaweni okhuselwa apha nasetrongweni apha akho ndaweni ekhuselwa uyabona kusekhona abelungu kwakungeke ubone umntu olala apha esitrateni abanye babaleka ukukhalinye emakhaya
allright ndatekitso stak sprate start to five mole plant
bolwene bhisi nendwendwe lakho ndiyawuthanda ke umbuzo obubuza kutata othi njengoba abanye abantu abadala bangafuni ushiya imizi yabo nje
ndatekitso five plant sixolisele loo nto sikhangele udungelo egoli molo dungelo egoli
ngolembolembolesibabankosi ndiyandibulisa notato hayi mama nam mama editio njalo mnababala ndithisise angeke lo mthetho usebenze lo angeke usebenze nix ngoba kuyefana noba ngaba lo mthetho bangawuphasa ukuba kudala nyhani iphasa emithi noba nokungawuphasa lo mthetho kuyefana isigwebo sentambo singabikho abantu besabulalana nje nabantu abantu abadala nxabenxanxa ebadala angeke mama usebenze umntu ngeke usebenze awukho uba khona babantu mawubuya isigwebo sentabo qala before bona bephasise imithetho ukuthi hayi awusebenzi ukuthi abantu abadala babahambe obekwa endaweni zokukhuseleka maqale ukuphasisa isigwebo babantoni esentambo qala mama yangobuya isigwebo sentambo kebile so njalo manje ngudungelo enkosi mama
allright enkosi dungelo masithathe ukugqibela sizoyevenkileni sive ba uthini na yena kumnumzana umtshotshisa masithathe molo mphulaphula ekhaya buyile ke evenkileni sawuthatha ukugqibela uzasinika ke umbuzo okanye uluvo lwakhe ze sibuye sinye kwindwendwe lethu sive baluthini lalibulona ekhaya. Molo mphulaphula ekhaya. Sombinge emgungundlovu.
Yesimabhamza.
Hayi Sombinge.
Kanga nesibazayo. Yesi simabhamza, ndicela umbuze lapho kwindwendwe lakho. Kunemithetho emiliswe zilali. Ingakumbi kwekhaya ekhaya emampondweni. Ukwaseka uba xa kutyhelakala ukuthi ukwaseka abantwana abathile bexhegwazana ethile bezilwaphulamthetho. Kuzogxothwa ikhehlekazi nomama nonono nexhegwazane nexhego elo bafundiswe loo ndawo. Ingaba le mithi uba mhlawumbi wayentamba yamoto abantwana baka mhlawumbi uyeba unqunyulisana yimithetho yelali. Umbuzo uthi ingaba le mithetho yelali ayizukuchasana na nalo mthetho.
All right, enkosi kakhulu ke. Nkosi Sombinge, mnumzalo umtshotshisa nabo ekhaya bathethile nawe uyawuthi wawugqiba sikhangele phaa kuFacebook bathini nabona.
Okay, ndiyabulela usasazi zabaphulaphuli. Xa sithetha ngento ethethwa kubhuti kuqala apha ethi amapolisa azawuba khona na okanye iindawo zizawuba khona na zokhuseleko lwabantu. Xa kusenziwa umthetho kuye kube khona into ekuthiwa implementation plan ngabula makhumsha. Le plan ilungiselelwe ekubeni ujonge lo mthetho iimfuneko zawo ukuba zithini na. Ubone ukuba xa kusenziwa lo mthetho kuzawukwenzeka into akushote amapolisa phaya naphaya. Kuza kwenzeka njani ke ngokwesipolisa ukukhawulelana noko. Kufuneka njengoba besekendatho ngaphambili ndathi kufuneka kube khona iindawo zokhuseleko ezikhoyo apha e-police station ezawukwazi ukugcina abantu okwetutyana i-victim friendly rooms. Zonke ezo zinto ziye ziqwalaselwe phambi koba umthetho ube uyapasiswa. Ijongiwe yaphononongwa ke loo nto ukuba apho kuza kuba khona imbobo efuneka ivaliwe izawuvalwa loo mbobo ngoba kuqashwe lo mntu abo bantu kufuneka bejonge naloo nto. Kwicala le death sentence kuthiwa mayibuyiswe siyayazi ukuba ngumcelimngeni omkhulu esinawo kweli lizwe sikulo ngokukuphula mthetho. Kodwa ke ngokwelishwa ngokwangoku lo mthetho awujonganga naloo nto. Elisebe lenza lo mthetho alijongananga nokubuyiselwa kwesigwebo sentambo esi athetha ngaso ubhuti. Ayizukwazeka ukwenzeka loo nto ngokwelithuba kodwa ke urhulumente uyayimamela uyayiva loo nto leyo. Lo umthetho sisawuphetheyo ngokwangoku ujongene nokukhuseleka kwabantu abadala ekuhlaleni jikelele. Izawube ziqwalaselwe ezinye izinto ngamasebe ajongene noko ekubeni kwenzeke njani na kulwaphulomthetho olume ngenyawo olungafuni ukusombululeka. Kwakhona kukhona abantu abadala abangafuniyo usuka emakhaya njengoba sendishilo. Asifanani ziba sikhona singabantu abakhoyo apha ekuhlaleni. Kwakhona abantu abadala abaxhathisayo bathi ekuxhathiseni kwabo beyabe besithi andizukwazi ushiya umzi wam ndiwushiya kuba ndihlukunyezwa ngumntana. Umntana nguye omakaphume ahambe. Ilishwa leloba ke ngoku lo mntana funeke ephume wahamba akekho apha ekhaya ngalo mzuzu amapolisa afika ngawo kodwa lo mntana uyawubuya ezulizobusuku azolala apha. Kulapho ke ngoku sithi lo mntu mdala makabe suswa ngokwethutyana angazukwazi ukuhlukumezeka. Sinike ithuba amapolisa ajongane nofuna lo mntana uhlukumeza umntu omdala and ithuba libe lifutshane loba kusetyenzwe kukhangelwe lo mntana afumaneke akwazi ukuba ajongane nomthetho azokwazi umakhulu okanye utamkhulu ubuyele endaweni yakhe.
Yes.
That is emzini wakhe. Ewe, siyayazi kuba kumathuba akudala utata ndibe sitsho sithi yayingekho le nto ndifuna uyicacisa nje into yoba ayikho ntsha le nto sikunyezwa kwabantu abadala ingekho yinto nje ukuba ngeli xesha siphila kulo ithathe olunye unyawo kudala ikhona le nto yokuhlukunyezwa kwabantu abadala ekuhlaleni kude kwakhona nemithetho ethetha ngokuba abantu abadala babangajongwanje ngabantu abathakathayo Suppression of Witchcraft Act emidala ekudala ikhona le mithetho ijongene nokuba abantu abadala babangabonwa njengabantu abathakathayo kumazwe ngamazwe ayiyonto yalapha eMzantsi Afrika qha leyo baxa umdala ubonakale ngongathi ungumntu othakathi sizakulungisa ezo nto ke ngokungalo mthetho yoba sizakulungisa ezo nto ukwenzela uba xa umdala ujongane nezinto ezinje abantu babafundiswe intoyoba lizawufika ixhuba nakuthi silolutsha sicinga uba silulo lizawufika ithuba lobantu masithethe sodwa nathi sibe ngabantu badala ibe zona siyiqondayo ngoku esiyifike kuthi intoyoba umakhulu lo kanye utamkhulu lo ngowayishwantswatha ethetha yedwa wayengayenziswa kuthakatha le nto wayenziswa lixetha lifikileyo ebomini bakhe elizawufika nakuye nakubani okhule wade wamdala.
Mnumzana umtshotshisa ke masikhangele phaa kuWhatsApp nakuFacebook bazawuthini nabona ekhaya.
Molweni msasazi wami, hayi inzima kakhulu loo nto leyo, andiqondi ndizawulunga ngoba loku umntu uphoxwa ngalo mntu omthembileyo ngokumzukulwana wakhe lothi hayi ubani sozenzelona seve kuthi ubani hayi udlungule ixhekwazana lakhe okanye ubulele umakhulu wakhe. So hayi kusezawuba nzima kakhulu uba ilunge loo nto leyo. Isikodlaki yapha edutywe mbewana.
Molo msasazi wam, kuRev Nhlebetsomo. Ndiyavuya mna ngalo mthetho ukuba ngumthetho ozawuhambisana ngendlela efanelekileyo phakathi kwabo ke labo bachaphazelekayo ukwenzela ukuba konke kuhambe kakuhle, kuhambe ngononina, ababe nentlonipho entle kubantu abadala. Enkosi msasazi, Rev Nhlebetsomo.
Molo msasazi, ekuseni nje namaphulaphula omhlobo wenene. Nithetha noRhato apha eMatsasipheni. Ngoke xa ethathwa lo mntu omdala eyogcinwa phaya kuzothiwani ke ngemali le yakhe yenkamnkam omhlawumbi oberholelwa ndim izothiwani imeko enjalo malunga nale mali yakhe ke yokuba mdala nkosi yam.
Makhangeleke phaa kuFacebook azilensabo esithi eyi ingase urhulumente aqinise isandla apho kule genge ithe gqolo idlwengula ibetha kungenjalo ibulala abantu abadala abangakwaziyo phofu ukuzilwela. Utsho esedutywa emunyu uxolile budget, mna ingase nyani lo mthetho ude ucace usebenza kwanokusebenza kwawo ngoba kukho abantu abadala abahlala nabantwana abancinci abasokolayo naxa beyifumana imali yabo yesibonelelo segrant kungabilu ula neyoya kumaziko afana nawezimpilo maxa wambi. Funeka kuqinisekise futhi ingase uba kanti uyakhawuleza lo mthetho ungathathi iminyaka emithathu ukubheka phambili ukuze usebenze. Utsho semdanzane Sandile kaphanyeka ngokugqibela uthi imali yabantu abadala incinci i-old age homes ziyabiza kakhulu kwaye ziyithatha yonke le 2000 kuphinde kufuneke uyongeze ngoko ke imali singabi nayo neyokubhatala i-insurance khona ukuze simngcwabe kwalo ophakubo. Leyo into ke kuyakufuneka xa kusenziwa lo mthetho iqwalaselwe use-Auckland edutywa. Ngumphulaphuli nomphulaphuli womhlobo ne-FM nomzana umtshotshisa siza kuwe de ibe yintsimbi yesithandathu sizokohlukana.
Yabona lasasazi labaphulaphuli jikelele siyabulela ngeendlela zabantu abanazo kuba zizo ezibalulekileyo ukuba naxa sisenza loo nto sithi siyayenza siyenze sisazi ukuba abantu ekuhlaleni bafuna ntoni na. Yiyo le nto besikwazi ukujikeleza ilizwe lonke sikhangela ezo mfuno zabantu. siyesi kacise into ethi lo mntu mdala xa ethathwa ekhaya eyobekwa kule ndawo azawubekwa kuyo siyibiza ngesilungu abakhosi athi temporary safe care yindawo nje yokwethutyana akazuhlala phaa unaphakade akhonto izawuchaphazela izinto zenkamnkam yakhe ubekwa nje ngoku sasondulwa le meko isekhaya ewe abanye abantu abadala bayabathanda abazukulwana bakhe ngithe bonke abantu abadala bayabathanda abazukulwana babo kodwa abakuthandi uhlukunyezwa kuba ekujikelezeni kwethu ngabo abantu abadala abathi andilali ngulo mntana makwenziwe njani khona ukuze ndizokwazi ekugqibeleni ukuba ndibe ndiyakwazi ukulala kususwe lo mntana ekhayeni ayobekwa kwindawo efaa obekwa kuyo zikhona izinto ezenzekayo kwezinye iilali fanisa kwimithetho ekhoyo yelali awukho umthetho welali ngokwalapha eMzantsi Afrika umthetho ngumthetho wabantu bonke jikelele so uba ngaba zikhona into ezenzekayo kulo lali ezincane umthetho amapolisa azawudlala indima yawo ukuzo kwezi old age homes ukuba ngaba kubizwa imali ethile ngabantu abebesebenzi efabahlale phantsi bathi bafuna lo mntu ahlaliswe kwi-old age home nantsi imigaqo yohlala kwi-old age home bayithatha ingqalelo yoba yimalini anayo azawukwazi ukuyifaka apho kwi-old age home ezinye zinto uzawuzibhatala kanjani so sishiya indima efemeli leyo ucinga ngolo hlobo otherwise akakho umntu othathwa ngenkani ayobekwa kwi-old age home singathathelwanga ngqalelo ezo zinto funeke ezibhathile ezingezinye
enkosi ke nakuwe mnumzana umtshotshisa ngexesha lakho ingcaciso nakokuvuka nathi ngentseni nje masibulele sibambe ngazo zozibini
siyabulela msasaza bakaphulaphuli jikelele
enkosi ke lowo besinaye mphulaphuli ngumlawuli kwiinkonzo zomthetho kwisebe ke lobesincokola naye nguye umnumzana uLuyanda kaMtshotshisa ngolo hlobo nathi sifikelele esipheleni senkqubondaba lapho imikhwizi kumhlobo ne-FM yintsimbi yesithandathu siya kwiindaba zokuqala zosuku i-BEE izawulandela kamnandi